barasaadka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa shaaciyay in dhawaan ay bilaabi doonaan barnaamijka cunnasiinta ardayda kaasoo horay u ballanqaaday intuu ku guda jiray ololaha doorashada. Barnaamijkan ayaa ah mid cunno lacag la-aan ay ku helayaan ardayda wax ka barata iskuulaadka hoostaga dowladda Kenya. Xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada ismaamulka Nairobi Axmed Maxamed Cabdi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey barnaamijkan iyo sida loo gaarsiinayo ardayda caasimada.
Nairobi sidaad ogtahay maxay qabtaa 17 sub-counties, marka iskuulaha ku yaalaan 17 sub-counties ayaa laga dhisayaa kitchen, central kitchen, jiko weyn oo caruurta cuntada lagu kariyo, sida loogu marka cuntada marka meesha lagu kariyo ayaa la safrini, maxaa la geynaya iskuulaha ku yaalaan 17 sub-counties-ka ama Nairobi County ku yaalaan. Iskuulahana waa public schools, ayaa caruurta ku jiraan ayaa cuntada lagu siinayaa.
Barnaamijka cunnasiinta ardada ayuu Axmed sheegay keliya in loogu talagalay ardada wax ka barata iskuulaadka dowladda, balse maamulka gobolka uu isku dayi doono in iskuulaadka kale laftooda la gaarsiiyo marka la sharciyeeyo.
Barnaamij waxaa jira oo hadda aan ku talajabno iyadana sidii aan arrimahan abgoziza project aan ka bilowna. Hadda tan waa public schools, sidaad ogtahay maxaa jiraan abed school iskuulo la dhaho oo informal settlements ku yaalaan oo caruur aad u badan ku jiraan. Tii ayaan ayana ku fikirayna sida caruurtaas cuntada lagu siin lahaa, waayo laakiin dhibaato badan ayaa iska jiraan, waayo iskuulahaas iskuulo sharciyeysan ma aha.
Xogayaha waxbarashada ismaamulka Nairobi ayaa waxa uu tilmaamay in barnaamijkan uu taageeray madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, islamarkaana uu socon doono muddo 5 sano ah.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay inuu socdo muddo lasoo koobitan hadda 5 sano uu gabana ku jiro, way soconaysaa. Waxaana rajaynaynaa oo 5 sano soo socoto gabanarka hadduu kusoo noqdo iyadana way soconaysaa insha Allah. Marka fikrad aad u weyn waaye midan la launch, markii la launch gareynay hataa madaxweynaha ayaa joogay Rasulmo Primary School odo ayaa lagu launch gareeyay, una ballan qaaday madaxweynaha naftiisa inuu arrintan madaxweynaha wadanka His Excellency William Samoei Ruto inuu asagana arrintan uu tallaabo weyn ama garab weyn u naga siiyey. Waayo hadda maxaad arkaysaa siduu uu markasta u gabaratayna dadkansa Sakaja u garab taagan yahay arrintan caruurta lagu siinayo cuntada, was waa national government function. Laakiin waxaan sameynay waa markii ugu horeysay oo shaqo leedahay national government lagu soo wareejiyo qabti, waayo gobolka markuu isagana Sakaja markuu arrinta ka sheekeynay waa arrin runtii murugo weyn keenayso xaaladda Nairobi wadamaha kale kamid ma aha. Mida ugu hore gaajada ka jirto Nairobi, maxaa arkaysaa Nairobi adigoo gaajaysan oo gaajo ku seexanaysa jiraankaada inuu celebrategan oo party leeyahay, laakiin markaad firiso countiyaasha kale waa dhici kartaa inay wax lasla qaysado oo waxsaabta, laakiin Nairobi taas kama jirto. Marka taas ayaa ku aldigtay gobolka inuu arrintan uu aada xoog u siiyo uuna dhahotan waa arrin hurgal hergeli doonto insha Allah.
Qamiistii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii maxkamadda sare ee Kenya ay diiday inay soo saarto amar lagu joojinayo barnaamijka cunnasiinta uu bilaabay barasaabka ismaamulka Nairobi, kaasoo dacwad ka dhanahay ka gudbisay agaasimaha isbahaysiga daryeelka uwadka Janet Okuwa oo ku doodaysay in hawshan fulinteeda uusan iska lahayn maamulka gobolka. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.